izuba yineka uyayene yeyeyi uyayene wena ngathathe ikhayanya awunge izuba yineka bangani sakona ngiyakuthanda yaye futhi ke ngiyakufila nginefiso ngawe uyekhashami nami sakona ngiyakuthanda yaye futhi ke ngiyakufila nginefiso ngawe uyekhashami nami Ngokureacta kwistories akho Sengifuna ngokulayika amaphikha wakho Lapho khona ngishiyezwa uthando lwakho Ngithathekile mama Sengifuna ngokureacta kwistories akho Sengifuna ngokulayika amafoto akho Lapho khona ngishiyezwa uthando lwakho Ngithathekile mama Bengicela uhlale wi-crush yam wena Ubuhle bakho bama elashela Ngizothetha yaba ngithathekile Yoba Yinkinga ngisabuka ukuthi mama mangingakunika uthando lwami ngeke uzongithande njengoba ngithanda uzongiphatha njengefeni Yinkinga ngisabuka ukuthi mama mangingakunika uthando lwami ngeke uzongithande njengoba ngithanda uzongithatha njengefeni uzongithatha njengefeni uzongithatha njengefeni Ngeke uzungithande ngoba ngithanda uzungithatha njengefeni
Uphila nawe uhlala nawe ngoba ngithanda Uphila nawe uhlala nawe ngoba ngithanda
Awuthandumuntu ngiyakuthanda nathi Awuthandumuntu ngiyakuthanda nathi